chomi esi sidenge endiweni nasonamhlanje. Umhleke qha. Nechomi zakhe futhi. Kodwa I think with all that. Yaza ndiyazi ba yintoni with these guys. Bacinga fani basizidenge. Imboni lenjonga. Ecinga fani bandisizidenge. Kodwa nantso sidenge. Njenje makhe qha. Xa isisidenge ndayitya. So there he was, Choma, the first dance floor in Biza. Why yena nganzeli ufuna mina ndize kuyo uyavuya. Ozisidenge ezi ndigqombe kade ndimkhulisha wathi wazizela. Oh sisidenge ezi xa efika wandibetha ngemi pick up line emungu kanjani undiqala uba yena uyitsho mka-DJ Clean andani uba ufuna nandithini ngaloo nto. Oh sisibhanxa ezi. Oh sisibhanxa ezi. Zayitya qha ke nokwam le mali. Anyway, one booth, but I'm going to sell it. One operation, one, I'm going to be desperate. I'm going to eat jelly maliaki. So, ladies, most of the guys are going to eat jelly maliaki. I'm going to eat jelly maliaki. Ifuna ndiyitshela imali yayo ndayitya ke lokwam. Imali yakhe